kula looga hadlayay arrimaha amniga deegaanada duur goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada baydhab ee xarunta gobolka bay, waxaana goobjooga kulanka qaar ka mid ah saraakiisha ammaanka guddoomiyaasha gobolka bay, taliyaha guud ee ciidamada booliiska gobolka bay iyo marti sharaf kale. Ujeeddada kulanka ayaa ahaa sidii meel lagu soo wada jeesan lahaa waxyaabaha ammaanka lidyo ku ah sida maanduuriyaha, guddoomiyaha gobolka bay iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha diinta duur goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa si wada jira uga hadla kulanka.
Bilidka la dhagmo ee dadka weelayaan oo dadku hun weelayaan dadkii ku reebay fadhiyo marka inay oonatoy lu wacyi gelisi oonatoy lan dardar geli dhiniga isugeen in walku qabadan bay buu bilidkan wayaalaad dib ku sheeno way ku mid nagatay oo geega agaasima eedan ku hadalay khamaarka la dheelo oo telefoon meelka dheelo hay umadu baabiyay daroogada iyo oonatoy kaniga daroogada ee bilidka laga galo hay kulli walaagsay may buu dadka madii oonatoy ee lan mar waxa uu qabo booliisku marka iniyo naftiyo la wacyi geliyo walaa inay hunyin marka reetsi waajibaad iyo gudidan eedan maasantin waan meel raayis Hassan Waayno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
yani oo la ka hormariyay geeka deegaanadan koonfur galbeed amaanka kiisho iyo anshaxa deegaanadan dhibaatooyinka iborbaleemka seel la ka hormariyay dadkii han agaasimeen intin saraakiil ah saraakiil xigeen ah eeda mahad bileeran isin ka jeedi aan ka wasaarad ahaan wasaaradda diinta iyo qafta dawladda koonfur galbeed Soomaaliya in ka horeeyay wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta dawladda koonfur galbeed Soomaaliya eeda in jeelada lahayd usoo ka maqan safar cibaada munaasabadan qayimka ahni kale qayb gala laakiin salaanga isin ku wada salaada salaantas inno ku godoontan insha Allah taala ka wasaarad ahaan wasaaradda qafta arrimaha diinta way diyaarnaana wal kasto oo hormar diineed ah deegaanadan la kasoo biyow hanagadan dawladdu
dhanka kale taliyaha booliska ciidanka ee gobolka bay Aamin Maxamuud Ismaan ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wada jir ah looga shaqeeyo amniga.
Geeka waa intee isku koynay saraakiishi ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka booliska dowladgoobad koonfur galbeed markoo meel inta salaamay guddoomiyaha gobolka agaasimaha wasaaradda diinta iyo qafta iyo saraakiisha dhammaan markoo meel inta salaamay salaanti islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Salaanka baad geeka shirkad meel ka saabsiinya intii uu noomay dhalay magaalada amnige ama gobolka bay amnige intii uu noomay kala saari dawladda koonfur galbeed uu mas'uul ka yahay marka meel isin ku baahnya qof walba mas'uuliyadu si saaran intii uu ka dhalaal hadii laakiin mas'uuliyadu uu ka beensheen way baa naglaase way ni kala hisaabtamo doon dadka madaxda oo saraayto ni kala hisaabtamo doonan ilaahay ilaa ni kala hisaabtamo doonan umad ku nool